amananga shona nuga kona isiyo yanu natia kotol maunga ketuze namu jali nasisola sondelala nangi utinta tinte supendu gitona twenzi ngonti spine uipili slama yoba tozi zilingine jene teki sinzo kumela Kipela, no maskama, Shayo, December, I get goes on Chela as a shaza pelela.
Nizai Pila, let's eat a bagale people. Jenna social is of Philip, Jenna social is of Philip.
Shona Malanga, Shona, Yashona, Shona Malanga, Shona. Shona, Shona Malanga, Shona, Malanga, Shona, Shona Malanga, Shona, Malanga, Shona.
Yazi ningidayo ukuthi sinabantu abangaphezulu kwenkulungwane ephindiwe lanemhlabeni. Nginokuzibuza ukuthi yini lena eyenza wakhetha mina. Cabanga nje ukwazi ukuhlala nomuntu ungenzi lutho futhi ningaxoxa ngalutho. Kodwa ngomlingo nje othize nizizwe nijabule injabulo engakaze ngayizwa phambilini empilweni yenu. Like ubukhona bakhe eduze kwakho ubuze banele ngokuphelele futhi kungekho okunye ukubaluleka ukuthi ukhona nje eceleni kwakho. Uma ifikile le ngoma kuwe ngifisa wazi ukuthi ngithanda.
Ngikuthinta thide ngqondi isipine thilile jali. Zogumela, uzuzo kibela, shaza pelela, nila lezi jabaga lelpi mbolami, jenge so shange so feile mpini, jenge so shange so feile mpini,
nizo ite la lezi jabaga lelpi mbolami, jenge so shange so feile mpini, jenge so shange so feile mpini,
Shona Malanga, Shona, Yashona, Shona Malanga, Shona, Yashona, Shona Malanga, Shona, Malanga, Shona, Shona Malanga, Shona, Malanga, Shona, Shona.